Amerikan bor Joe Biden ne fi tantu san Kamala Harris ta kace sani uje tkanne je kuma jiwa tana ta jira tete je bai fatte la tege tu jira tulla Amerikan akuma mali fi na kuma ne mutum mawal sanna tu fi abdi ne ga tu jira Mike Sullivan ne tu verge jala ne nutte
United States ke sat wa gafura furin kabara sa me fi akkan barbaji sa te sirna ka katani ango presidentu ma United States kabachu waranni bobba fa mejiru sabara wal waransa sibilo tabiyyatti sana'at mul'ateen beeku jedhame kan bor aangoo gadhiisuuf jiran pirezidaant Donald Trump torban darbe yeroo lammataaf mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti himannaan irratti dhiyaate kan pirezidaantii United States ta'uuf jiran Joe Biden sirna kakuu isaanii irratti mata dureen fudhatanii dhiyaatan Ameerikaa tokko taate ka jedhu yoo ta'u kana fiixaan baasuun garuu rakkisaa ta'uuf deema. Eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii ka jiran yoo ta'u poolisoonnis dabalataan jiru. Poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa kan United States eeganiif qondaala ka turan Terence Gainer VOA'f akka ibsanitti haalli nageenya amma gaariidha jedhu.
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations. And there'll be some 5,000 law enforcement officers from the United States to be brought in the counties to supplement.
Sirna borii kanaaf waggaa tokko dura ture kan qophiin jalqabame. Yeroo qophiin kun jalqabametti hanga tokko natu gaggeessaa ture. Akka yeroo sana karoorfametti kanneen seera eegsisan 1,500 ta'an United States guutummaarraa gara Washington fiduun konyaaleen jiran immoo tajaajila tikaa waajira qorannoo federaalaa poolisoota mana maree bakka bu'oota ummataa eegan itti dabaluu ka jedhu ture. Kanaaf sirni kakatanii aangoo qabachuu pirezidaantii inni borii kun nagaan akka gaggeeffamu ofirratti amantaan qabaa jedhan. Sirni gaggeeffamu walirraa fageenyi namootaa kan itti eegamu harki caalaan isaa immoo gama marsariitiin kan keessummeessan Tom Hanksiif kan bashannansiisan immoo weellistoota akka Lady Gaga'f Jennifer Lopez faatu keessa jira jedhameera. Magaalaan Waashintan harki caalaan cufaadha. Alaabaan hedduminaan fannifamanis uummata silaa sirna kakuu pirezidaantummaa irratti qaamaan argamaa turan 100,000 bakka bu'u.